compétition te hoyo tozo luka mo kwa gagné is a love chouchou na chouchou na ye Bruce na chic nourrice te Zabe koma ya boxe, ngoyo tozo luka mokwa sede Kriza love, shirina shirina ye, alina foreman te Ali, koma ye, Ali, koma ye, Ali Yo boto linga mino me opesi nga mokuwa Na fiba okomi ni susu ko boto langa ya mo Hehehe, pukwa, adolf, mkeba Boni yozo sala lokolo linga kinga po pouve bato Osili singa loleno nyoso ya kibu mwasi nanga Avenu kwenti kwena leka Kwazozo milangai Oko misanga papye Kimpwa kakutu bie Luke langa esika na bata masonyo memisi ngai Soki na maina bete la gamba misi lisola boli wana biso avant balala Bona zamba lio koni mateno kite lisolo na gaye le lisaye Banyama bako pange lisusute Namboloko ako banda kobude Yerua mobima tange si pinzoli Baye bite lio anzole la po lio na kokyo sala epe bongo Adolf mute bachi la mwina Espionne bango Na mabele makelele bakwebisa bankusu bazishida Nzoka na za vivante Babomba kinga ipona koki masonya mokili Apre babosa ni trase pai bakuna kinga hii Yango ngaina kena ma
African James Bond, Didier Drogba, on est ensemble
Ata koutou virus, balouke lango antivirus Moto a salamolingo Zambé ma pesa biso mot d'emploité Yango toze la ki yesu Ayaba la po biso tomona Lulenga ko vivre na bolingo ye Penkola yesu abala ki nete Yango to koma ko tatone ye ye Yango to koma ko debruye ye 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 Yezui 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 te yezui te Mungwata ebungi Enwaye nabilei Etika kabendis Patras na lole Meyo banda olimwa Atendiste na ndoto Na miso disparu Wa 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 Son le savoir ke zalili Wananga Mungwata ebungi Enwaye nabilei Etika kabendis Patras na lole mo Banda oli mwa Atendiste na ndoto Na miso disparu Wa 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 Son le savoir ke zalili Wananga Liwa ya moto Adolfa woko myo luka oki manga Mbetwe koko melanga imonene loko la stade a football Sante nange koko mamo ke loko la ballon Mbutwe koko melanga mola ipe sa mantro Yo moto reduiza ka souffrance a vinanga uza wapiango
Adolf, mute bachi la mwina
Nalinga kayo, oye biyango bien Na benga kayo, chuchu ya motema Kozo salanga boye Adolfe Na pesa yo bolingo na bakisa matabisi ya vinanga
Sangwa taza boboto meso kia pesi yo komilyo Nga makanisa kose na matabisi ye
Na beleli, 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 beleli na baye bakufa kala Baye bakufa na baksidon, baye bakufa na malaria Baye bakufa na masasi, baye ba miboma mpona mbongo Pasenge la biswe paya yawe, fuba mba vana kapene na ye Ame kako retuir douleur ya baye bakufa kana pasi ya bolingo Polo ba bolingo mweza ye
Nzamba zali bolingo
Nzamba zali bolingo Ata koutou virus Balouke lango antivirus Moto ya salabolingo Zame ma pesa biso mota mploite Yango toze la ki yesu Aya bala po biso tomona Lulenga ko vivre na bolingo ye Penkola yesu abala ki nete Yango to koma ko tatone ye Yango to koma ko debruye ye Yesu 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 Adolf Pukodo Thala voye muteba
Mbata ebungi Enoye nabile
Enoye nabile
Batras na lolema
Batras na lolema
Atendiste nangoko Na miso disparu
Sans le savoir que zalini Wanama alincha
Mungwata ebungi Enoye nabile
Enoye nabile
Batras na lolema
Batras na lolema
Atendiste nangoto Na miso disparu
Sans le savoir que zalini Wanama
Gari wele G.I.
Le président Yves Junior Zoubou, Son Excellence Ahmed Bakayoko, l'empereur KKP Malik Doué, Guillaume Soro le leader, David Monceau toujours frais, Monsieur Stéphane Becquet, Son Excellence Claude Becquet, Gauss Kébé très très fort, Gay Mamadou, Kouloutou Jean-Marie Molato, Kouloutou Bernard De Witt, Ya Sami Miko Binestrateko, Moulope Gabin Chiteya, Consti Eka, Eric Didia, Le Phoenix, Rigobert Song, Honorable Zakari Bababa, Swembanga Netina Film, Alexandre Song,
Adolf Ugozo, Zalaboye Mouteba,
Enoye
Nabile,
Jani,
Batras na lole
Chari Atendiste na ndoko Na miso
di Ima charge
Sonde savoir que Zalini Wanaba
Charita de Bayor Président Alino Kizaza Honorable Patrick Bologna
Enoye Nabile
Petit
kata bendisi Batras na lole Savoir que Zali
Bruce 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 El Rey Mago Hustle is back Music is back